Karibuni, karibuni sana tena wasikilizaji wetu wa Sauti za Afrika. Tuko hapo hapo live katika studio yetu ya 102.7 FM hapo Kitchener, Ontario. Na would like to say good afternoon Canada. Habari za jioni huko Afrika. Pote pale ulipo, Sauti za Afrika inafurahi sana kukuletea muziki safi kutoka Afrika. Mara kwa mara utaletea habari angalau ndogo. Kwa hivi sasa, karibuni tena, kaa nasi mpaka mwisho na utarejea hapo. Karibuni.
Hii ni salamu na ufahamu, kama unauza mapenzi sio kwa binambu.
Huna haja kusubiri, hii ni hukumu, hakuna kitu utapata. Hey, karibuni tena wasikilizaji wetu wa Sauti za Afrika. Nyimbo ambayo tulimaliza hapo karibuni ilikuwa Vanessa Mdee na Jinako kutoka Tanzania. Na hivi sasa tunasikiliza Mwanafa. Vile vile Vanessa Mdee. Huyo msichana huyo amepata sifa zake pote pale duniani. Eh, yeah, muziki yake ni kali sana, tamu sana, mpaka mimi mwenyewe hapo nacheza. Karibuni. Tuburudike. Unitaki mema. Nataka kutoa tangazo kidogo hapo hapo karibuni. Tarehe 17 February 2019 tutasherehekea Bring on Sunshine. Bring on Sunshine ni kama ile sherehe moja ambayo inahusika na bara la Afrika. Everything African, the culture, the food, traditions, clothing, music, dance, artifacts, etc. Kwa hivyo wote pale mlipo mnaalikwa kuhudhuria. Ni hapa hapo Kitchener, itakuwa pale City Hall. And you know, taarifa zaidi nitapandisha pale katika mtandao wangu sautizaafrica.com. Jaribu kukumbuka hiyo, sautizaafrica.com au lughayetu.com. Karibuni.
Flani gali, yeah, ni honge gari, my sweetie, sweetie, baby, wanna see you today, uni peleke pare, yeah, aje, 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 joni kupete.
Kwa wote pale wasikizaji wetu ambao wanataka ku, au wanahisi hivyo wanataka kuonana na Sauti za Afrika. Hey, my programmers, tutakuwepo pale pale siku ile ya Bring on Sunshine. Nitarudia ile tarehe mara moja, ni February 17th, 2019. Sisahau. Karibuni wote pale. Tuburudike. Na ukiniomba kesho hunisiki tena, kwani unauza nini dada? Unitaki mema. Baki na mzako.
Karibuni tena wasikilizaji. Yeah, muziki kama hiyo kama tunavicheza hapo leo inaleta joto kidogo, eh? Siku ya leo hapo ni baridi sana. Kwa sababu tunatangaza hapo kwenye mji wa Kitchener, Ontario, pale Canada. Na it's always nice to listen to some nice hot music. It kind of keeps you warm. Get yourself a nice hot chocolate. Au chai. Chai ya mchana. Naona hii. Karibuni.
Za mtoto leo na watoto, mimi ni mtoto nilifanya watoto wajue soko, kama sifa zangu zipo hamtazungumzia, nitatulia mwanaume shindani na sidiria. Come on, come on, say my name, girl. Rajab,
Nambari moja shule, sikuamini kama somo niliyatupa kule. Asante Mola kwa music, mama kula tule. Promoter mkwanja kwanza show sifanyi bure. Kwa pamba za blue blue, my sister dua kani kiss. Shusha tabasam kama umeni miss. Tuko pamoja uswazi na mboga saba. Sipocheza mapozi ataicheza mama na baba. Mkiwa club simnalewa tila lila. Na role model wenu sini Babylon killer. Msijivunge semeni uso kwa uso. Mnogo pa ajali ya boda boda na fuso. Fanya business dada wezi vagi. Ulinzi uko salama, cheki tagi. Kama sifa zipo na mtaki kuzungumzia ntatulia. Mwana umeshindani na sidiria.
Mapoz na we, wana mapoz na we. Mapoz na we, wana mapoz na we. Mapoz na we, wana mapoz na we. Mapoz na we.
Nasikiliza Sauti za Afrika. Sauti za Afrika ni stesheni hiyo ambayo inatoa tangazo lake hapo kutoka Kitchener, Ontario. Na tunafanya jitihada sana ya kukuletea muziki kutoka bara la Afrika. Kiwa huko mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, katikati na vile vile visivani ambazo zipo pale kando kando na Afrika. Karibuni, tusikilize, tuburudike. Kama kuna maombi au maoni ambayo unataka kututumia, unaweza kwenda kwenye mtandao wetu sautizaafrica.com. Karibuni tena sana wasikilizaji. Nyimbo hiyo inaimbwa na Daphne kutoka huko Cameroon, West Africa. Naitwa Kale. Na vile vile wakati tunasikiliza nyimbo hiyo, nataka kutoa tangazo nyingine hapo. Siku ya Jumamosi na Jumapili tarehe 26 na 27 Januari, CKMS itakuwa live katika location pale Uptown Waterloo Town Square. Hii inahusika watu ambao wanaishi hapa kwenye Kitchener Waterloo eneo, au unaweza kuja kutoka Toronto, kwa sababu mimi sitakuwepo pale bwana. Mimi nitakuwepo pale. Kwa hivi sasa nawaalika wote wale watu kwamba sisi tutakuwa live to air, maana yake tutakuwa live pale katika ile venue ya Uptown Waterloo Town Square. Itakuwa DJ na kuna mila na utamaduni. It'll be a nice evening, you know, nice ice skating, kwa sababu hii ni Winterloo, ile inahusika na season ya winter hapo Canada, kwa sababu ina changamoto kubwa sana bwana, lakini kwa hivi lazima ulete ile joto kidogo, watu you know wanaburudika. Karibuni, msisahau. Itakuwa siku ya Jumamosi na Jumapili, narudia tena, January 26 and 27. Karibuni. I'm
kutambua ishara zake kwake mi ningefika sisilini na mpendo binti kisiri
tena sana wasikilizaji bwana wanasikiliza maneno hayo eh? Maneno yana kauli strong kauli sana bwana huyo mjamaa ametunga nyimbo safi sana kabisa karibuni tusikilize tuburudike tunatoka hapo kutoka Sauti za Africa Kitchener Ontario tuko kwenye Radio Waterloo Taka kutusikiliza kwenye radio itakuwa 102.7 FM. Karibuni. Sana mabibi na mabwana katika kipindi chetu hiki cha Sauti za Africa. Na mtandao wetu inaitwa sautizaafrica.com au lugha yetu.com. Mambo vipi? Poa. Tunafurahi sana kupata ugeni wenu na basi kaa nasi mpaka mwisho. Tumepanga program kali sana ya leo. Karibuni. Yeah.
Karibuni sana mabibi na mabwana katika kipindi chetu hiki cha Sauti za Afrika. Na mtandao wetu inaitwa sautizaafrika.com au lugha yetu.com. Mambo vipi? Poa. Tunafurahi sana kupata ugeni wenu, na basi kaa nasi mpaka mwisho. Tumepanga program kali sana ya leo. Karibuni.
Oh.
Karibuni tena sana wasikilizaji wetu wa Sauti za Afrika. Ombi hiyo ya nyimbo kutoka pale DJ Sango Afrika Mashariki imetoka kwa Mansur. Mansur anaishi pale pale eneo la Toronto, Canada, na anatoa salamu zake kwa ndugu zake na dada zake wote pale duniani. Asante sana Mansur kutuletia ombi lako hiyo. Enjoy the song and continue listening and supporting our station. Sauti za Afrika inatangaza hapo kutoka Kitchener, Ontario, lakini tumesambaza pote pale duniani. Tumeshuka mbali sana tangu tulipoanza stesheni yetu hiyo. Ilikuwa kariban miezi minne. Na kwa hivi sasa unaweza kutuvuta pote pale duniani kwenye mtandao wa sautizafrica.com au lughayetu.com. Karibuni tusikilize.
Nyote mwaka mupya mzuri wa amani na raha na furaha. Mungu awajalie neema, awape mafanikio na ajibu maombi yenu. Hii ni salamu kutoka kwa ndugu David Imani. Basi sambaza wimbo huu kwa wale wote ambao unawapenda ili nao wapate mwaka mupya wa amani na baraka. Mungu akubariki.
Asante sana David Imani, tumesha sambaza kama ulivyosikiliza hapo, na tunakuombea kheri vile vile. Sasa tuendelee na nyimbo ambayo inafuata huko, inatoka kwa Mbosso, Tanzania. Tusikilize, tupurudike. Karibuni. Utazani kama ni nyimbo ya Kihindi, lakini sio bwana. Nasikia kama taarabu pale. Na vile vile sasa hiyo inaleta ile thubutu kwamba
Tanzania na pote pale Afrika Mashariki. Kuna mchanganyiko wa utamaduni mbalimbali za dunia. Kuna Kiarabu, kuna Wahindi, kuna Waafrika ambao ni waasili. Walikuwa wazungu wamekuja pale vile vile. It's a nice place. Enjoy. Za bassi o bassi na sa inasikia kama ile ya reggae. Huyo mjamaa hapo mimi nasikia Zimbabwe. Nasikia Zimbabwe kabisa. Huyo mjamaa anaitwa Ikaya. Anaishi hapo hapo Canada. Ameshahamia hapo. Na nyimbo yake hiyo mwanawe. Child mwanawe. Tusikilize tuburudike. Karibuni. Asanteni sana kukaa nasi mpaka hivi sasa. Now, we look forward to bringing you very good music. Get in touch with us. You know, our website is southeastafrica.com. We'll be glad to connect. Thank you.
tango pa mitana lewe ini ni ndinoda uya pandiri mdiwa kana uya zoturira mandiri uya pandiri mdiwa kana ndoda ndozitamira to karataka tamwisa lewe iwe ai wakwete karatiki tamwisa lewe ini uya ndini
Karibuni tena sana wasikizaji wetu kwa taarifa tu siku ile ya February 17, 2019 katika sherehe ya sound, you know, Bring on Sunshine ambayo itarejea kwa karibuni. Ekaya atakuwa pale, kwa hivi mnakaribishwa kukutana naye. Asante. Mwanamuziki huyo anaishi hapo hapo Canada, na mzazi wake mmoja ametoka huko Tanzania, Alicia Brilla. Alicia Brilla na nyimbo yake tamu sana ya Nobody Nobody, tafsiri yake ni hakuna binadamu, hakuna mtu. Na Alicia Brilla amepata sifa nyingi sana pale duniani. Hapo asubuhi leo mimi mwenyewe niliweza kusikiliza nyimbo yake moja, ilitoka kwenye CBC ambayo ni radio station kubwa sana hapo Canada. Ilikuwa katika eneo la asubuhi kabisa, kama saa 12 na nusu asubuhi. Ilikuwa mzuri sana. Nyimbo hiyo inaitwa Nobody, na vile vile kuna matamshi katika nyimbo hiyo katika lugha ya Kiswahili. Nimeshika ulimwengu katika mikono yangu. Karibuni tusikilize.
Karibuni tena sana wasikilizaji wetu wa Sauti za Afrika. Mimi nasikia Ghana hapo. Huyo mjamani Kwame, Kwame Eugene. Confusion. Zina ya nimbo yake. Karibuni.
Karibuni tena mabibi na mabwana. Ukiwa mfanya biashara mwenyewe pote pale duniani, basi chukua hatua ya kwanza kutangaza biashara yako katika stesheni yetu hiyo rasmi ya Sauti za Afrika. Kama unavyosikiliza hivi sasa, kuna wasikilizaji wengi kutoka pote pale duniani. Tunatangaza rasmi kila wiki. Tupo kwenye mtandao wetu sautizafrica.com na lughayetu.com. Unaweza kuwasiliana nasi pale pale. Send us an email and we'll start the conversation. Cha muhimu ni kuanza mawasiliano nasi. Chukua hatua ya kwanza. Simu yetu ni 416-527-4445. Tuko katika mtandao, tuko kwenye WhatsApp, tuko kwenye Instagram, tuko kwenye Facebook na vile vile kwenye Twitter. Asanteni sana.
Yeah, what's it? kuzaliwa kependa jua majini kwenye mfungu pareniwa kumbate baridini kwenye tundu kama njua uyu wangu nyoma kutu sinijela kibiriti
asawe
benzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti
asawe
nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti
asawe
ile sininge shetani nawe ikaja kukuchiti koba sijile gas ni kubebe mgongoni
unavyosikiliza pale eh, anasema wanangu wa kigogo. Asanteni sana kukaa nasi mpaka hivi sasa eh, tunakuletea muziki safi na kali sana kutoka Sauti za Afrika. Inaelekea kama tumeshafika mwisho wa kipindi chetu cha leo hiyo. Na nyimbo ya mwisho hapo imetoka kama kama ombi kutoka Shamshudin ambaye yuko hapo hapo Toronto. Na nyimbo hiyo ni ya zamani lakini ni mzuri sana. Hii ni kutoka Mama Africa. You know Miriam Makeba kutoka huko Afrika Kusini. Hebu tusikilize kidogo tarejea hapo hapo karibuni.
Nakupenda malaika. Malaika.
Karibuni tena sana wasikilizaji wetu. I'm sure many people remember this song. Malaika means angel. And this is from Mama Africa, Mary Makeba. Yeah, speaking in Xhosa, Xhosa language. And those were the days, man. It was 70s. Let's continue to enjoy. Africa inataka kutoa shukrani kwa wote pale kukaa nasi mpaka mwishoni hapo na kutushabiki na kutupa support. Tutarajia tena wiki ijayo mpaka until we meet again. Asanteni sana, kwa herini, hasta mañana, sabal care, and we'll see you again. Thank you.
Currently listening to 102.7 CKMS Radio Waterloo. This is Emily.
And I'm Mike, and we'll be your hosts for the next few minutes.
We will be playing a variety of tracks, which include genres like future bass, alternative, and EDM. We hope you enjoy listening to these various pieces with us.
All right, this next song is written by a guy who goes by the name of Millennium, and it's called With You, featuring Quinn XCII. It's quite interesting to me because his normal sort of style isn't really what I would define this song as. It's very different than most of his other stuff because the vocals on it fit really nice with the atmosphere he's trying to create here. In the beginning, there's a whole section of church bells. Sounds great. I've started to try doing things like that in my own work, actually. Overall, he did a very good job of achieving a very close and upfront, intimate feeling, but still manages to tell a story about being distant.
So off, and I'm still the one to blame. Can't say we'll stay the same. Baby, stay here. I need some time to clear my mind. We both know it's a problem. Well, you call me all the time, and I say just need a little bit longer. Yeah, I may just need you to be stronger. If I'm not there with you, if I'm not there with you, I can't hold this fighting anymore. If I'm not there. Baby, stay here. I need some time to clear my mind. We both know it's a problem. Well, you call me all the time, and I say I may just need a little bit longer. Yeah, I may just need you to be stronger. If I'm not there with you.
The song you just listened to was by Millennium. It's called With You, featuring Quinn XCII.
I can't even play a piano.
I mean, I did it for 3 months, and then I kind of gave up because there was a lot of effort that you have to put in for... Hey, there was a lot of effort that you had to put in for practicing and stuff. With me and piano, I really admired piano, and I really like listening to it and that sort of thing, but... when I tried to do it, I just didn't feel a connection. I don't know.
In terms of athleticism, was high jump, and that's because I had the longest legs out of my entire class.
I was that one kid that loved to make myself suffer by doing all the long distance runs.
I did that one year and passed out.
I did 1500, 800, and high jump. I don't know why I chose high jump. I am currently...
You're 5'1". Why would you do that? That's literally signing yourself up to get yourself at the bottom of the board.
Currently, I am actually almost 5'3", so.
You're still 90 pounds, though. Bet you I could kick you across the yard like a soccer ball.
You're not wrong.
Over the fence.
You're also not wrong.
All right, so as Michael does a Fortnite dance, I'm going to be introducing the next song, which is Shelter by Porter Robinson. Wonderful, 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 wonder You have just listened to Shelter, which is by Porter Robinson and Madian.
All right, I'm bringing the first remix on the table now. This one is done by a guy who goes by the name of Zephyr, and it's a track that Pluko did a while ago called Surface. He's got a very intriguing, bright, saw, like, patch sound that it fills the stereo width, and it's just so wide and big. I don't know what it is, but it sounds amazing. The most interesting thing about it to me is the fact that it reminds me of a lot of the older music that was coming out back in, like, 2014, 2015, so to that sort of when the whole melodic dubstep scene was really thriving. And it has a lot of the elements that was used in those songs. But the one thing that I haven't talked about yet is the fact the arpeggio in the back, it brings so much magic and movement into the song. I don't know, it's constantly refreshing to listen to, and it never gets old to me.
Every night we redefine, living like we're never figuring out. He will rise and multiply, you and I, a spiral and up to the surface. We earn this in every heart is ours. Bring it to the surface, we deserve this. The lanterns in the dark.
That was Zephyr's remix of Surface by Pluko featuring Nev.
I feel like macaroni and cheese is just like something made out of convenience. Unless you want to make it like
superb?
Yeah.
Like I do?
Like if you add caviar to it and like.
Three different cheeses, man.
Three.
Yeah. Mozzarella, normally white cheddar, and then occasionally orange cheddar.
What about the brie and the gouda and the Havarti?
No, Havarti too.
Okay.
Everything else I don't care for. I'm a very picky eater.
I can agree on that. I do not like peas. They are cursed. I do not like
beans. I actually don't eat vegetables or fruits. It's probably a bad thing.
What about like strawberries and pineapple and mangoes?
Nope.
But mango.
Nope.
But mango is good.
I've never had one in my entire life and I'm 17.
This man needs to try mangoes.
I've just blown your mind, haven't I?
Yes, you
have. You didn't know that about me.
I didn't know that about you. Who doesn't like fruit?
Me.
How do you know that you don't like fruit?
Because I'll gag.
But what fruit have you tried then?
A whole bunch.
Like grapes?
Yeah.
Have you tried green grapes?
No, but I tried like regular grapes.
Okay, see, this is the thing with grapes. There are good grapes, and there are like bad grapes because they're like all squishy and like disgusting, but...
And there's the ones that you don't eat because they're on trees in your neighbor's yard. You know the ones that your mom told you not to eat when you were a child, even though they tasted really good?
Oh, the red ones. The small red ones.
Yeah.
I ate those.
I'm not surprised, honestly.
They tasted decent. I never got sick, surprisingly, so I guess that's a good sign.
Well, I didn't get sick yesterday. I guess I'll go eat 100.
Coming up is Illusion by Synchronize.
Cable box, dude. Still,
I'm actually, we canceled it last week at my dad's house because we were just like not using it. But anyway, I feel like the only reason why we had the cable was because my dad wanted to watch 90 Day Fiance. So yeah, there was that. Pretty great. I'm just trying to think of like really dumb things I did as a kid.
I swear I was not a bright kid. My dad watched me take a knife and shove it into an electrical socket.
Did you die? Okay, well, of course you didn't die, because you're here right now, but...
Like, I tried to pull my hand back as far as I could. And then he got really mad at me, and I didn't know why.
No, the irony of this is the fact that, like, he wouldn't teach you not to do that, and he's an electrician.
I know. Great times. All right, and to close off, I'm going to play a piece by Toronto-based DJ and producer Dabin called Hold, featuring Daniela Andrade. So much raw emotion put into this piece, and you can really feel just everything in this piece. Every time I listen to it, it feels like an eye-opening to me.
I feel an aching when you step into my body, in my mind. And when I fall into the dark, you always haunt me, open wide. But who are we to call each other selfish lovers? We all need someone. Who are we to call each other selfish lovers? We all need someone to
thank you.
That was Hold by Dabin featuring Daniela Andrade. Overall, we thank you for listening and hope that you may have found some new songs to enjoy. This is Emily and Michael signing off.
You're listening to Jammin' Time on 102.7 CKMS Radio Waterloo. Hello, all you cool people. I'm Crispy Bagel, and welcome to Jammin' Time, where you can find the best beats around. Our first song is by a rock band called Dream Feed, bringing you a song that sounds like it's from old school Need for Speed in the best way. This is Sun and Moon.